bado mix kwenye trap. Injili ina bamba. Hey, we are still alive. Injili ina bamba. Injili moto moto. Gospel to the people. Wote wao poke Jumapili kanisani. Wote watugose. Injili inatuna. Gospel ina vuma. Christ ndiye gospel. Tena ni injili. Injili ina hip. Gospel ina beat. Injili ina bamba. Injili moto moto. Gospel to the people. Wote wao poke Jumapili kanisani.
Just coming from the region, bring joy to the people. To make come with a mission, to the land, to the reason. Kericho people, reason your mission. Christ alisema akutaka malipo ndo sisi. Wakristo tuwe free from evil. Alisitolea akadu hiyo saving action. Ataki malipo corrupting action. Kwani hizo zote are never holy action. Na pale alipo there is no supervision. You can do anything without giving a permission.
Gospel to the people. Wote wao poke Jumapili kanisani. Wote watugose. Injili inatuna. Gospel inavuma. Christ ndiye gospel. Tena ni injili. Injili ina hit. Gospel ina beat. Injili ina bamba. Injili moto moto. Gospel to the people. Wote wao poke Jumapili kanisani. Wote watugose. Injili inatuna. Gospel inavuma. Christ ndiye gospel. Tena ni injili. Injili ina hit. Gospel ina beat.
I'm gonna sing hallelujah to the King. Milioni akahit ali walk na speed juu ya maji bila his na watel ni wote kwenye in nation. Christ ndiye option, wacha kwenda option. Life ni short na inabidi to enjoy life, invest utapata true joy, free joy, enjoy. Aha, be joyed and enjoyed, cause Christ ndiye choice. You'll hear your voice na hata kupiga noise.
Injili ina bamba, injili moto moto, gospel to the people. Wote wao poke Jumapili kanisani. Wote watugose. Injili inatuna. Gospel inavuma. Christ ndiye gospel. Tena ni injili. Injili ina hit. Gospel ina beat. Injili ina bamba. Injili moto moto. Gospel to the people. Wote wao poke Jumapili kanisani. Wote watugose. Injili inatuna. Gospel inavuma. Christ ndiye gospel. Tena ni injili. Injili ina hit. Gospel ina beat.
Aha, Mr. G Dania Greco Production.
Na kupenda to Jesus and that's for sure. Kuna vile ninataka kushona kule. Ninajua wanipenda kunibo ujawai. Ingekuwa nimedai ukanipa uhai. Nilipokam kwako hau kuniame au fight. Hau kulizia doyote wala kunidai. In your kingdom oh Lord. Uovu au fight. Nilikuwa nikiwalk na foot ukanipa ndai. Cause all faithful kuingia wana right. From sin, evil darkness to light. Pia death, resurrection to life. Christ El Shaddai, sisi atuko shy. Injili to supply, gospel to apply. God aliye hai, maombi yetu ada reply.
Injili ina bamba, injili moto moto. Gospel to the people, wote wao poke Jumapili.